hands on Baba. Tena wewe ndiye mwisho. Olifo na umenge. Utawale milele. Wewe ndiye mwanzo Baba. Tena wewe ndiye mwisho. Olifo na umenge. Utawale milele.
Watawala milele Bwana. Watawala milele Mungu.
Baba uliumba mbingu, tena ukaumba inji, ukaumba nasi pia, lazima utawale. Baba uliumba inji, tena ukaumba mbingu, ukaumba nasi pia, lazima utawale. Imba nami.
Watawala milele Bwana, watawala milele Mungu, wangu watawala milele, watawala milele, watawala.
Mungu aliye hai, wala sio Mungu wa wale waliokufa. Mungu ninayeomba ni Mungu aliye hai, wala sio Mungu wa wale waliokupokea sifa. Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, naomba utawale. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, naomba utawale. Ninasema
watawala milele Bwana, watawala milele Mungu wangu, watawala milele, watawala milele, watawala milele Bwana.
Ushindi, naomba utawale. Mungu wa ushindi, Mungu wa utawala. Mungu wa ushindi, naomba utawale. Tena sema
watawala milele.